ZLatestMusic.com.
Boss Kim alone. Boss Kim alone.
2023 summer, ladies and gentlemen. Quacks. The Rap Daddy. If I buy, like.
Flash of the deck.
2023, man, and me's a going up. People flocked from a walk, see, was a langari jap. Meso kapungwa bondungu na sepola. Na sepola so na sundula na kapu. Hakuda tisa kwa panga miumba.
Miumba.
Lunda luwale hina basunga. Mwabo mwabo hikulota na chisubo. C5V kese ngaba tuba chini tubo. Tupo kolaba na balanji la minyao. Through CTF janki maso andaku nahu. Basho with it roja. Inanehe vyuma. Wakakulia wombo mbongo shakumu na kukumba. Fati ya tulilisa badi.
Badi.
Ya tuteye sanjuka ngema kadi.
Ngema kadi.
Na maweka siwa kumayari.
Bakumayari.
Chisala lija toko momu fati.
Bobo mshimbu.
Less.
Less.
Yeah. Usweke nu mane.
Mane.
2023 summer release ceremony. Less. Less.
Summer, 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 summer.
Yeah, faza winanga kwacha. Mahumbulu fize nukwacha. Ten of ten, kia diga wama taki tiki tiki chaka. Kuchuvuka toso insakaka. Kulitala kumarimi chaka. Yowe wasaka kapa tulula tulihitenga wakana waka. Tulihitenga wakana waka. Yes. Usweke numane. Nyangatorona tusezi. Flair to mwesa sezi, woku anthrax. Kulumbo shumu zala samkonga na basezi. Kuchungulaka kwa pwede fit. Mama ina siba bashichi. Kusitoko lo kiba na nehi malaiti. Mangaku pwengako city. No power got the week. 2023 summer, ladies and gentlemen. Less, less, less. Yeah. Sweke no motion. It is what it is, ladies and gentlemen. Big shout out to Kikuz. The Zip Pillars commander. Wama chiga kumanyingu. Wakumono bra. Matis innovation ipa mungu. Vivox Ediga chilomba in the building. Abeo Zambia pa chilila vongwe. Nado JVC in the building.